mutoto amepotea. Kwa nini mutoto yako hata chai hawezi nunua? Kwa nini mama yajitolewa awaka na haribu pesa? Kwa nini mutoto yako
hata mini kiwalesi chapiga nguo za wiki za the best? Hata mini chanere chapiga nguo za wiki za the best.
To thank the Most High God for the gift of life. Yo, and there were people judging me left and right, back and back.
No matter, wakiona prosperity. No matter, wanadhani ni abnormality. No matter, yani kama vile vanity. No matter, yote ni reality. Mbona una roll kwenye bima? Singeshikia mama hata nyumba. Mbona unaishi kileleshu? Na baba kwa na teta na pesa.
Wengine wana information, wachache wana truth. Tu. Kuna wajinga wako tuna knowledge ya books. Hey na pia wale utwe mbatani na looks. Usiamini ulimi ya mtu, oni neno aliye juu.
Binadamu wana maroho, nia yao kukuvunja moyo.
Binadamu always wanandia habari ya bandia. Tuko live juu ya grace ya Mungu, si favor ya mtu. Tulikubali hakuna aliye clean through. Hatukosi sports car, kofi ya mabutu. Habatendi kitu bila strings attached kama orutu. Nina mengi ya kusema bila kuedit, kabla ninge ile shima inanga exit. Niko solo, sitegeme clicks kama Cambridge. Wacha kuletea flower when mapua inapamba. Hatu love, ndio tu love back. Mkone ni kupati, ndio ko best position kuku stop.
See the other day I was in chat to thank the Most High God for the gift of life. Yo, and there were people judging me left and right, back and back.
No matter, wakiona prosperity. No matter, wanadhani ni abnormality. No matter, yani kama vile vanity. No matter, yote ni reality.
No matter, mtoto amepotea. No matter, kwa nini mtoto yako? No matter, hata chai hawezi nunua. No matter, kwa nini mama yako?
Hata mimi nikiwa less, natunga nguo za wiki za the best.
No matter, wakiona prosperity. No matter, no matter, yani kama vile vanity. No matter, yote ni reality.